waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dawladda Australia ayaa heshiis kula saxeexatay kambaniga dawooyinka sameeya ee Moderna in ay Australia ka iibiso 25 milyan oo ah talaalka Moderna ee COVID-19. Waxayna labada dhinac wali ka wada hadlayaan sidii Australia gudaheeda loogu sameyn lahaa talaalka oo noociisu yahay waxa loo yaqaano mRNA. 10 milyan ee hore ee talaalkaas Moderna ayaa Australia la keeni doonaa sanadkan dhammaadkiisa, 15 milyan ee kalana sanadka 2022. Wasiirka caafimaadka ee heer federaal Greg Hunt ayaa sheegay in talaaladan loo hayn doono kayd ahaan lacala ay labada talaale hadda socda AstraZeneca iyo Pfizer kala go' ku yimaado. Wuxuu kaloo sheegay in loo isticmaali karo booster shots ahaan oo ah in lagu duro qof talaaladii hore qaatay si loogu sii xoojiyo waxtarkooda amaba loo isticmaalo haddii ay soo baxaan noocyo kale oo COVID-19 ka xuubsiibtay ah oo COVID variants ka loo yaqaano.
We don't know everything that's going to occur in this pandemic. But our goal has been to prepare.
Ma ogin wax kasta oo dhici kara inta saf mareenka socdo, laakiin yoolkayagu wuxuu ahaa in aanu u diyaar garowno wax kasta oo dhici kara, taasoo ah in aanu niyadda ku haynay maadaama aan saxeexnay cadaynta cudur saf mar ah oo bini'aadamka lahayn kara, ayuu yiri. Talaalka Moderna waa inay ansixiso TGA-da Australia inta aan Australia lagu isticmaalin. Talaalkan waxaa durba lagu isticmaalay welina laga isticmaalayaa wadamada Mareykanka, Canada, Britain, Midowga Europe, Korea, Japan iyo Israel. Afhayeenka caafimaadka ee mucaaradka Labour-ka Mark Butler ayaa dawladda weydiiyay inay qeexdo sababta ay muddada dheer u qaadatay in heshiiskan la galo.
If the rest of the world struck deals with Moderna as early as last year for access to this study,
adduunka inta kaleba heshiis la galeen Moderna, waa maxay sababta Australiyaanku u sugayaan ilaa dhammaadka sanadkan? Maxaa ku dhacay ballanqaadkii Morrison ee ahaa in Australiyaanku safka talaalka xagga hore kaga jireen, ayuu yiri. Talaalka Moderna, maadaama uu yahay nooca mRNA, Australia waqtigan malaha mug ay ku sameeyaan waddanka gudihiisa, laakiin waxay dawladu rabtaa inay 10 maalmood ee soo socda gudahooda ku raadiso kambani raba inuu talaalka Moderna ku sameeyo waddanka gudihiisa. Xogayaha Department-ka Caafimaadka Heer Federaal Brendan Murphy ayaa sheegay inay suurtagal tahay in talaalkan mRNA Australia lagu sameeyo sanadka soo socda.
Our primary vaccination strategy is in no way dependent on this, but mRNA
Tijiyadayada aasaasiga ee talaalku sinaba uguma xidmatan, laakiin teknolojiyada talaalka ee mRNA ayay u badan tahay inay ka ballaarnaato tan talaalka COVID. Marka waxa aynu u baahanahay inaynu Australia ku haysano, waxaaba laga yaabaa in waayo dambe looga faa'iidaysto talaal hargab, ayuu yiri. Dawladda federaaliga ahi waxay 3 milyan oo dollar u qoondaysay sidii loo dadajin lahaa in talaalkan COVID-19-ka dalka gudihiisa lagu sameeyo, waxaana iska kaashanaya samaynta talaalka jaamacadda University of South Australia iyo kambani biotechnology-ga ka shaqeeya oo la yiraahdo Sementis. Saynisyahanka ugu sarreeya Sements, Professor John Heibel, ayaa sheegay in la filayo in talaalkani wax ka taro noocyada COVID-ka ee isbedbedela ama xuubsiibta.
We hope to have clinical trials start within 18 months. Hopefully within 6 months of that we will have
waxaan rajaynaynaa in talaalka oo lagu tijaabiyo dadku bilaabanto 18 bilood gudahood, rajo ahaana 6 bilood ee hore gudahooda waxaanu wejiga koowaad ee baaritaanka ammaanka iyo waxtarka ka heli doonaa jawaab. Laakiin dabcan in la gaaro talaal la diiwaan geliyay waxay qaadanaysaa maalgelin muhiim ah oo ka badan inta aanu ka helay dawladda federaaliga, ayuu yiri. Gobolka Victoriana 2 maalmood oo isku xiga ayaan hadda laga helin kaysas cusub oo COVID-19 ah. Taasi waxay ka dambeysay kadib markii maalinkii talaadada la helay kays cusub, kayskaas oo ahaa nin reer Melbourne ah laakiin 14 maalmood oo karantiil ku soo dhammaystay hotel goob karantiil ah oo ku yaala Adelaide, taasoo sababtay in howlgal ballaaran oo raadraacid ah la sameeyo. baaritaanka hubinta nooca fayrasta ee genomic sequencing la yiraahdo ayaa lagu xaqiijiyay in ninkaasi fayrasta ka soo qaaday hoteelka karantiilka ee Playford Hotel oo magaalada Adelaide ku yaala. Sarkaalada ugu sareysa caafimaadka South Australia, Nicola Spearer, ayaa sheegtay in dib loo daawaday kamaradaha ammaanka ee hoteelka isla markaana la baaray habka hawo mareenka hoteelka laakiin aan laga arkin sidii fayrastu u fiday.
We had infrastructure staff who went and checked that the two rooms that we were interested in yesterday.
Victoria James Malino ayaa sheegay in case-kani iftiimiyay baahida loo qabo gooba karantiil oo si gaar ah loogu dhiso karantiilada. Wuxuuna markale shaaciyay inay dawladda federaaligu maalgeliso goob karantiil oo cusub oo laga dhiso Melbourne darafkeeda.
There is no such thing as a no-risk environment in hotel quarantine. We need that alternative.
Kama jirto hotelada karantiilka waxa lagu sheego xaalad ammaan ah. Waxaan u baahanahay goob kale oo karantiil. Waxaan ka mahadcelinayaa hadallada wax ku oolka ee ra'iisul wasaaraha ka soo baxay toddobaadkii tagay. Waxaanse ka niyad jabsanahay inaan arrintan maalgelinteeda lagu darin miisaaniyaddii ay dawladda federaaligu soo saartay toddobaadkan, ayuu yidhi. Dhinaca New South Walesna, qorshe dawladdu u dhigtay sidii sannadkan gudihiisa jaamacadaha dib loogu soo celin lahaa ardaydii caalamka ayay dawladda federaaligu hadda rogrogaysaa suurtagelintiisa. Qorshahan oo hadda hor yaalla golaha waaxda premierka iyo wasiirada muhiimka ah ayaa lagu falanqaynayaa sidii ardaydan waddanka soo geli doonta loogu dhisi lahaa goob u gaar ah oo lagu karantiilo. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa idaacadda 2GP isna u sheegay in arrinkani dhiirigelin siiyey laakiin aanay ansixintiisa weli fari ka qodnayn.
The Premier and I have already discussed these matters before and they've been working away on this.
And we've always said that we want to be working with the states and with the sectors about how they can address these issues and we will be working closely with them. In our own way, we want to be working with the government and 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 the government. Ururka la yiraahdo Universities Australia oo ay ku bahoobeen jaamacadaha Australia ayaa iyaguna sheegay in mugga dakhliga jaamacaduhu hadda aad u liito. Maamulaha guud ee ururkaas, Catriona Jackson, ayaa sheegtay inay sanadkii tagay khasaareen $1.8 billion, lana saadaalinayo inay sanadkan khasaaraan $2 billion oo kale.
If we don't have students back from overseas in substantial numbers before the middle of next year,
ardaydii caalamku si wax ku ool ah u soo laabanin ka hor bartamaha sanadkan sanadka dambe, xaaladdu way sii xumaanaysaa. Ma jirto wax xamili karta khasaarayaasha noocaas ah ilaa uu dhaawac run ahi soo gaadho mooye. Dhaawac run ah buu ku yahay ummadda, dhaawac run ah buu ku yahay awooddeenna wax soo saar iyo kasoo kabasho, ayay tiri. Dhegeysta si aad u hesho macluumaad caafimaad iyo taageero oo dhinaca COVID-19-ka ah oo luqadaada ku qoran, booqo sbs.com.au/coronavirus, ku dhufo taabka ay ku qoran tahay In Your Language, ka bacdina liiska kuu soo bixi doona kala soo bax oo ku dhufo Soomaali.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.